dowladda turkiga ayaa sheegtay isniinta soo socota ay dib u celin doonto dhammaan dadka haysta dhalashada dalalka midowda yurub oo ka tirsanaa ururka daacish kuna jira xabsiyada dalkaasi turkiga. warbixinta arrintaas ku saabsan waxaa noo haya xuseen barre aadan.
wasiirka arrimaha gudaha ee turkiga ayaa shaaca ka qaaday in dowladda turkigu ay isniinta soo socota mustaafurin doonto dadka ay hayso ee ka tirsan daacish ee haysta dhalashada dalalka midooda yurub. arrintan ayaa imanaysa iyada oo dalalka midooda yurub ay diidan yihiin inay qaabilaan dadka haysta dhalashadooda ee ku biiray daacish, iyada oo dalalka qaar sida holland iyo boqortooyada britain ay kala noqdeen ba gebi ahaanba dhalashadii dhammaan xubnihii ku biiray daacish. bashiir macalin khaliif oo ah saxufi soomaaliyeed oo ku nool dalka turkiga ayaa arrintan faahfaahinaya.
waa jiraan dadkaasi turkiga maaragtay gacanta ay ku hayaan, kuwaas oo haysta dhalashooyinka wadamo kala duwan oo yurub ah. wasiirka arrimaha gudaha ee wadankan turkiga ayaa mar uu jumcadii uu ka hadlayay xaflad magaalada caasimada ee Ankara ayaa waxa uu sheegay in ay bilaabayaan isniintan fogada inagu soo haysa in ay dib ugu celinayaan daska ka tirsanaa kooxaha argagixisada ah ee haysta dhalashooyinka wadamada yurub haysta, ayna bilaabi doonaan in ay qof walba ee wadankii uu ka yimid in ay dib ugu celin doonaan. ma cadda hawshan in safgarad dhanka uu jiro maaragtay labada dowladood oo in dadkaas lagu soo celiyo wadamadoodii, iyaynuu go-aan hal dhinac oo turkiga uu yahay faahfaahin intaa ka badan ma uusan bixinin, balse waxa uu sheegay in dadka haysta dhalashada yurub ee ka tirsan kooxahan argagixisada gaar ahaan qolyahan daacish ee ka dagaalamaya wadankan suuriya in ay bilaabayaan in ay isniinta soo socotaba ay dib ugu celiyaan maxaan ku yiraa wadamadii ay ka yimaadeen markii hore. waxa uu sheegay wasiirku in turkigu muddadii lasoo dhaafay 7 sano ee lasoo dhaafay in ay la dagaalamayeen kooxaha kala duwan ee argagixisada ah, caalamkuna uu markhaati buuxa ka yahay sida hagar la-aanta ee ay turkigu ula dagaalameen kooxaha argagixisada ah. waxa uuna sheegay in ay maanta ay guranayaan wadanka turkigu mirihii la dagaalanka kooxaha uu sheegay argagixisada ah, taasina ay tahay maaragtay tallaabooyinkan hadda ay sheegeen in ay dib ugu celinayaan maaragtay dadka wadanka ku sugan lala xiriirinayo in ay ka tirsanaayeen ama ay usoo safreen kooxaha argagixisada ee ka dagaalama wadamadan deriska la-ah wadankan turkiga, balse ma uusan carabka ku dhufanin oo ma uusan faahfaahinin tirada ay dhan yihiin dadkaas ayaga ee lala xiriirinayo ee la rabo in la celiyo inta ay yihiin iyo maaragtay iyo wadamada ay si gaar ah ay rabaan in ay isniintan soo socota ku bilaabaan ama ay ku celin doonaan dadka ay la xiriirayaan argagixisada.
muranka ku aadan celinta dadka haysta dhalashada dalalka midowda yurub ee ay dowladda turkigu dib ugu celinayso dalalkoodii ayaa kusoo aadaya iyada oo dowladda turkigu ay dadaal ugu jirto ka mid noqoshada midowda yurub, maadaama oo sida ay dowladda turkigu sheegtay ay buuxisay dhammaanba shuruudihii lagu xidhay si ay midowda yurub xubin uga noqoto.
dadaalada muddo dheer soo jiitamaya baa jira oo ahaa in ay turkigu kamid noqdaan midowda yurub, balse waxaa xusid mudan in waqtiyadii u dambeysay ama dhowrkii sane ee aan soo dhaafnay soo gudubnay in arrintaasi aysan firfircooni badani ka jirin kiiska isaga ah, oo taasna ay sabab lahayd khilaafaadka in muddo si uu usoo laalaaban hayay oo wadamada reer yurub ay marar badan sheegeen in aysan ku habboonayn turkigu in ay kamid noqdaan midowda yurub, sidaasna ay ku andacoonayaan in ay hufnaan dhanka cadaaladda ah iyo shuruudo badan oo ay reer yurub u arkayeen in ay muhiim tahay in aysan qaybo kamid weli wax ka dhiman yahay. marka arrintaas iyada ah waa suurtagal in ay qayb ka noqon karto maaragtay kala aragti duwanaanshihii horey usoo jiray, laakiin turkigu waxay markasta ay sheegaan oo ay in badan ay ku celceliyaan turkigu in uu kasoo baxay shuruudihii awalba ku xirnaa oo u ogolaan lahaa hadday kasoo baxaan inay qayb ka noqdaan wadamada midowda yurub, balse arrintan iyo sida ay usoo gabagabowdo ayaa aan ogaan doonaa saameynta ama dhanka maaragtay negatifka ama positive marba midka ay ku yeelato.
dhinaca kale, dowladda turkiga ayaa ku doodaysa inay qaabishay tiradii ugu badnayd ee qaxooti ah ee kasoo qaxa dhulka ay kooxda daacish ka talinaysay ee wadamada suuriya iyo ciraaq, waxaana dowladda turkigu sheegtay in midowda yurub ay ka furatay culayska malaayiin magangelyo door ah oo ay iyadu qaabishay. sidoo kale dowladda turkiga ayaa sheegtay in ay la tacaalayso khilaafaadka ku salaysan dhinaca haybta ama isirka ee u dhexeeya muslimiinta ku nool Suuriya, gaar ahaan dhulka ay howlgalka dhowaan ka fulisay ee ugu tala gashay dib u dejinta qaxootiga Suuriya, oo ahayd sababtii ugu weyneed ee ku kaliftay dowladda Turkiga howlgalladii ay ka fulisay waqooyiga Suuriya.
warbixintaasi waxaa noo soo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.